mix. Oh no, nah.
Jax Inc.
Ulikuwa ni mpenzi wangu na moyo wako haukuwa mbali na mi. Lidhani utakuwa wangu na ndoto zangu zinofeli ya nisiamini. Hata ukiposti naona unanisema mimi. Naishi kwa kujishuku na wala sio mbali. Nijuzi tu ulikuwa na mi. Tulipiga picha wewe na mi. Penzi likashampil na kila kukicha. Wewe na mi walitona wawili. Oh baby sorry, sorry, sorry. Oh no I'm worried, worried, worried. Oh my baby sorry, sorry, sorry. Oh no I'm worried, worried, worried. Oh no I'm worried. Na mishi zile Snapchat ulitumia. Video call night ulinipigia. Na misi tabasamu lako. Siotani nomia mwenzako. Na utakuwa unafail kama ukichunia. SMS haujibu hata nikitumia. So fanya tunajenge mana mekosea. I promise siwezi kurudia. Tulipiga picha wewe na mi. Penzi likashampil na kila kukicha. Wewe na mi walitona wawili. Oh baby sorry, sorry, sorry. Oh now I'm worried, worried, worried. Oh my baby sorry, sorry, sorry. Oh now I'm worried, worried.
Trap House Records.